the days when I used to cry daily. I got you.
Katubalabe tebajja kumalako Ogw'omukwano gwakati nko kuba gukyali muto Olaba nabo wabasookayo byabalema Bebo babufumbo bwalema Batumira nabo betamwa N'ebyaffe byalama kati batulabanga kamubi Hey, ekiri twawula kye ndaba
Abani kundongo dala Nafune mirembe joli Eka mfuko mfume joli Silipa konza wabia bagamba Ebya febya dala dala Sibisa wala vinebya wakayanda Ebya kubamba Eka sibe na gana mapesa Mutima kunongo kukumirenga Enkumyeka nukatabaza Eka lizikina newe kubomu ya gana Tugenda vira vika viwango Tugendo luba mama kwa kune visiriko Chensa bovenga mkuminkiriza Abelvi gambo toba ulilizanga Chumanyite baba na chigende
Abelvi gambo nange nabakwa